Fanya panya, mnangatana kukuliza, mtaumia.
Hey, this is Twanga Pepeta kisima cha burudani. Kama zamani, awe, fanya kama unasusa, nasusa, unachungulia. Fanya kama unasusa, unasusa. Unachungulia sus
sus
eti susa
susa
susa unachungulia ah wewe mama Asha Baraka
mope mopele